Nilikuwa Nairobi Sunday morning, zilikuwa zimenasa. Nilikuwa pale CBD nikiwa jicho nyanya, nakumbuka ndio dasa. Nimetokea shuge kahawa sukari, bado nangoja zishuke. LDC alinichoma kikolo kitope kiboza. Nilikiasha na ile side konde, ndo ikwa nyongi Joyce mchome. Nilikiasha na ile side konde, ndo ikwa nyongi Joyce mchome. Sai jiji shajwa form, jiji shajwa form. Jiji shajwa form, jiji shajwa form. Vegas nikipiga hustle nasikia jiji naitana, ndo muziki naifanya 6x6 ndio bendi pate kadi limeivana. Kuna vitu flani siezi wacha, vitu kama marijuana. Mali ya kabaka ni mali tu, mali safi. Mina yetu najuana toka 140 na kuru western ngambo. Pedi ni mjamo na isi majigambo, sina say sina mambo. Kuna boys flani ako mta flani, anadai ye ni mgori kiplani. Kumbe ako fishing mamistari, anazigondi chini ya maji. Boys flani manzi alitokwa rifa kaitana, kumbe ni wakili. Use brain kutumia akili, jaza na miaka 12. Mada flani alidoro mteja kilani, boys flani jangili. Squeezy wanateta kijana nikitema, ati boys sina madili. Squeezy wanateta kijana nikitema, boys sina madini, ati boys sina madini, boys sina madini. Nilikuwa Nairobi Sunday morning, zilikuwa zimenasa. Nilikuwa pale CBD nikiwa jicho nyanya, nakumbuka ndio dasa. Nimetokea shuge kahawa sukari, bado nangoja zishuke. LDC alinichoma kikolo kitope kiboza. Nilikiasha na ile side konde, ndo ikwa nyongi Joyce mchome. Nilikiasha na ile side konde, ndo ikwa nyongi Joyce mchome. Sai jiji shajwa form, bro when in a popa zone. Jiji shajwa form, bro when in a zone. Jiji shajwa form, bro when in a popa zone. Jiji shajwa form, bro when in a zone.
Throwing the rock was on, eh. Throwing the rest in the zone, eh.